My time. Legacy. Yeah, aha, panga pangua panga tambo kijua kwamba kabla javuka mto basi usimcheke mamba wagumu dum humu licho shiko sikiache kweli bidi iwe ngumu ili wawe nayo wachache legacy kufa sifiwe shujaa komi unahitaji lawama ili ufanikiwe na maana uone together less hassle why you leave me alone na kila nikifumbua macho naona hadi siku za busoni goes around comes around ukiwa mpuzi utapuzwa na mafunzo hayaozi japo yanafunza sometimes kipaji mkombozi tengeneza status nata kama ni njozi but I'm here for a purpose woga unapoishia ndo mafanikio start and this is life I need chance to follow my heart father kukaza nati and this is the result alikata tamanji yani kwa kuhisi ana bahati so kila nakupigia makofi ukadhana na kukubali wengine na jiforce ilo taki kaa mbali mini mtoto wa kiume basi ni acheni njitume kama matunda angu yapo basi ni acheni ni achume because the legacy Legacy, it's all in the making. Legacy. Legacy. Sifa bila malipo, so time just a door. Na ukifanya bila wito, uta miss kitu though. Though uneza mwona bouncer, kipigwa na butuwa. So, bolo usipike malo, utaribu mka. Rudi dalasani, upate mapinduzi akili. Mungu anajota kwa nani, wefala uwezi kuntabili. Lengo soku make it training, njami kupata knowledge. You can't know my brain, hata ukisoma psychology. Ngombe kalamba leri, subire javuta heri. Uso muda wakujaribu, wenzako tunafanya kweli. Washamba ndo wajanja kweli, wajanja ndo washamba kweli. Ngoma inangoa nanga ndo naenda kuoga una feri noma ukipenda vya bure watoto tapaki basi wazazi mtarudi shule ubishi unafanya tule mule ni kama mule misishi kama yule mabalaa nafanya hapa mazisho nafanya kule history in the making let me make it the history I was born to different you can call me a victory wengine wajasoma ila soko kudhamiria usawa uligoma ila ndo vichwa vya familia uwoga unapoishia ndo mafanikio start and this is life I need chance to follow my heart father kukaza nati and this is the result alikata tamanji yani kwa kuhisi ana bahati legacy legacy yeah it's all in the making It's time to legacy. Keep what they want. Legacy. It's a dog. Yeah. Making. Let me make the history I was born to be different You can call me a victory Wengine wajasoma ila soko kudhamiria Usawa uligoma ila ndo vichwa vya familia Legacy Wagumu udumu, humu licho shiko sikiache Kweli bidi iwe ngumu, ilo huwe nayo wachache Legacy